studio Tamani, keɗe kabaruji amin e Fulfulde.
Sakiraɓe heddiɓe jamwali e moɗon, eɗen goni e beete talatare joyi lewru juillet hitande 2022, yamde dieyna ƴaɓɓirke silimaji sappo e ɗiɗi. Ousmane Niali Boule ɓe kabaruji ɗo, Mamadou Ouattara to ɓoggui jande to. Immingol jukkogoji gaɗaɗi dow mali ɗi hedde keeri leyɗe ɗe, julaɓe e joom ɓen mobilaji kolliti wide ɗum ɓuuɓi ɓerɗe muɓɓen e wi maɓɓe ngol immingol yaafina lanidaji julde leyya nde. Baale haɓe bagine sow e dana Amasagu kolliti kullol muɓɓen nado rafidenago e tiɗal guure ley wuddu leydi meɗen ndi. Ɓe joɗinoɓe yesso nantinoɓe kabaruji alan ƴaɓɓide o darti e laamu o fiya dabreji yalla bonandaji gondiɗi waɗede dow jamare nde ana keɓene jogola. Anden min kalan du hal ami koyta jimaw andado sanne ley leydi meɗen ndi, jiɗo adna ley joliba o nokku gonɗo ley lugulugu manderi ndi. O moƴƴini kasettiji nogay e joyyi, omo wondi e yambininde duuɓi deɓe e joyyi ko o fuɗɗi yimude. Yoɗi woni sembe kabaruji biyata ko bisimilla moɗon heɗade studio Tamani. Oreɓe leyɗe hirnage afrique immini alan tati lewru juillet ndu, jukkogoji ɗi gaɗi dow mali illa jeenayi lewru janvier ƴaɓɓino ndu. Julaɓe kañe e donnoɓe mobilaji dow keeri leydi meɗen ɗon leydi mali jetti CDA o e immingol jukkogoji ɗi kuri e bankasa. Himɓe muɓɓen mbi puɗɗi tan golleji muɓɓen no joni joni ko yaawi ko wawi nafude jamare nde fa ɓeydude ɗen fam keɗɗen Fatoumata Maiga e Oumar Waygallo.
Ko jukkoje ɗe kunca iwde fewde e leydi Mali ndi, yimɓel wonɓe kuri kañi e bankasi keerol hakkunde Mali e Burkina Faso, kañi hakkunde Mali e Côte d'Ivoire beltiki sanne. Jagotoɓe wonɓe toon ɓe kolliti wiide kaarangaji darnaɗi toon ko warta e lebbi jeegom ñalawma hannde o mbawan taccude keeri leyɗele ɗe. Kamɓe wonɓe bankasi to ɓe mbiɓe beltiki du hen sanne.
Ko jukkoje ɗe hunca dow leydi ndi ko ɗum yo weltare mawɗo junngo amen minen donnoɓe mobilaji ɓe, saabu keɓal amen ɓuytinoki e oɗo yontere min gaɗan woyaji. Miɗen mbawi sodude kulleji goɗɗi kasi illa nde min nani kabaru o nde min lanini fa min jaaha Côte d'Ivoire. Kamɓe jaati ɓe paami jukkoje ɗe ka nafa fuu wala
hen.
Non ɗum wori nokkunodirteɗo kuri keerol hakkunde Mali e Burkina Faso, kañe keerol hakkunde Mali e leydi Côte d'Ivoire. Ɓe mbi ɗum ɓeydan keɓe yimɓele wonɓe tonɓe wakkande julde nde ɓatti.
Mi weltiki sanne ko jukkoje ɗe ittako Mali e Burkina ka fuu gooti tanɗo ɓeyda dewral fa han. Mi donnoo mobel, mi weltiki e kabaru o sanne. Ɗum yaafina golle amen o, miɗe jewta gouvernement o laaɗo reena leydi meɗen e hono o tiiɗalla. Mi weltiki ko jukkoje ɗe huncako. Mi jaagotoɗo hakkunde Mali e Bobo keña iwmi Burkina. Mi reeniki, mi weltiki e mundu.
Micciteɗen wiɗɗeɗo jukkoje gaɗama fewde e leydi Mali ndi yo uddude keeri hakkunde Mali e leyɗele CEDEA woɗe, kañe sakkade ko nayiri bangal keɓe.
Immi golle jukkogoji ɗi weeli du sanne, himɓe wonɓe ley kedde leydi meɗen ndi, ƴiwde ley wuddu leydi ndi, warde ley ɓaleeri ndi. Sini e wi yogaɓe nde dabre ana wawi ɓuytude tiɗallaji leydi meɗen ndi bangal keɓal. Jogo ana miila kanankoɓe laamu hakkunde jo keɓa hakkille dow majjun. Keɗe ko ɓe mbi heƴaɓe amen gomɓe leyɗe nokkuje dow faccitago Aly Cissé.
Sentiment de fierté
parce que le Mali a tenu face à ses ennemis. Wawi darade fewde wayde mum waran wallude leydi adude ciment iw de Sénégal ko ɗum tawa fuu ni laamu seguɗo minen kan jiɗa feyi jukkoje ɗe wirfo kasi. Miɗe belti sanne bangal timmingol jukkoje ɗe ɓuri fuu le oɗo wattu komin gondi fewde e julde layyare hande woni duumo laamu seguɗo. Min jalta min tewtewa komi kasindine muɗum fuu balɗe temdere capan jeɗɗi e joyi min gaɗi ambar goo fey goto wawa wiide ɗum wona feyi hum to amen ɗo minen ka kayiɗo waran yaafinde kulle ɗimi kasindine muɗum waran yaafinde paasiɗi. Minen yimɓel juuɗiɓe bajangara immingol jukkoje ɗe ka so gonga Allah oɗo wiɗi men sanne. Mbiɗe naada kanakoɓe leydi ɓeyda tinnare ko wondi wadde fa hande ko yalla cugguji ɗe ana jippo. Immingol jukkoje ɗe ka e hunde lobbere e juuɗe
an.
Sakiraɓe andon ɗi kabaruji fo ɗo mba heɓude dobbe mɓe ande ɗeɗo hello amen Facebook kañe compte Twitter. Pelle haɓe bagine so e dana Amasagu gaɗi batu tati lewru juillet nduɗo main zone de la presse Bamako ɗo fanda mun yo haltidinde dow masibaji gonduɗi wadde ley kaɗari ndi. E wi horeɓe ɗe pelle kabaru wuddu leydi meɗen ndi ana hulɓini watti joni o fu ɓuri dow kabaru tiɗalla guure leyɗe nokkuje. Eɓe darta e laamu o fiya dabareji ko yaawi yalla fa ɗi tiɗallaji ana keɓene jogala fa ɓeydureɗen famu keɗen Oumar Waygal e Fatoumata Maiga.
kanko lamido fedde noddirta baggine so o wi yimbe wonbe le ka iri ndi wattu jono an tampiton sanne ko gube jaddin ko be den gonde golluton golleji mudu en le on do wattu o wi nokkule kewdo goni ko hebata remde
e fuddore ndungu o gidaali jihadin ko be ana fewti e gelle kewde yimbe darto be no ngurda ndi wama le galleji muy en
fande kanko noddirta Ahmedou Jimde o wi le ko warta ko tidalaji ko nayri bangal wayde nyamdu matit ton
e leyti dallaji di nokkuji to min dasta nyamriji amen fuccumam gese fungoddo do wawa remede
mi cetene wi do bonandaji ganno nokkuno dirtedo jalo sogo kanye jamweli fanjotti adde sagu ko yata himbe le tem dro chapantato en janiyom keddi le hen
arewbe sottobe nyamduji wombe do lawi di kolliti metti mu ben do beddugo la cogoji ngureji buddi horzude e mabbe nebbam pomde toore gabufa yotade tew memata ko dun ana wada torra do golle mabbe o bangalla hewgol e mojjugol nyamduji be ciottata di kano e be ngada fiw e be ngada e bawde mabbe fu yalla be be ubina berde client e mabbe kambe du yalla ana danya ko be kebi mbaa e mbaa daranade almusaddaji galleji mabbe fabedire den fam kedden fa handen Umar Way Khalifa matamayiga
do bomo ko do ko hewi sottobe nyamduji le otilaji di kolliti wiide kebe muuden boyti ki sanne misala kanko no dette Aminata Kanté o ciottowo cheke kanye liddi
cheke e jage ciottamni cheke waawa nyaamere so nebam wallahi nebam ana ciidi cogu cheke o dubbe beedi fey mana mo min gattate mun o du cogu mum beedi ki tino fu wallahi jonno a nyaagoto Allah tan keba ko ngattuda hen ko
famo hebale hen keb makko o do jagotodo goto wi buyti no golleji mudum de ngorri
ne bora golle amel o sa jom suka da waba jodde deburi eni min gatta min buyti e ko min etoto ko yalla de heba feccu gu sabune maka sona dum dilbe ana tiidi nebam dana tiidi
ka sodo be kolliti metti mudien sanne be bisa jeewi nyamduji di wattu jono di bela cogguji mudan heewi du be ngadi no dango fewde e lamu o Sidu Kulbali
ko min darata kanan ko be amen be buyta cogu kulleji di yalla jango be ana keba no nyamra sa jeewi joy farin arande e kan joy farin joni walda min yalla mi den ko nyamale jungo cotto fari so min kokki mo nogay min nangan ko den
yoga e sottobe mbi waydi ndena gulati sababu mudum kiliyanga be dum bi dum wana gonga jagotobe andi tinnude kudde de tan
tumbut yamberata durdi be no dirta bagu ije ana yo fina tawa tabetedo le modon edon fawi do wadde julniru ko yata cukule ngoroyi chapande joyon fa yaade temedorom be dubi didi yaade dubi joyi de yambere fina tawa won e nesungondo do modon won nesungondo do modon may munan moro kejada men gondo tumbuto ani jantore modon do facitango Mamadou Sama Seku Ali Cisse
le bornaki mako ndaneri e kufuna mako beraade nyaaje finatawa isa odo gurel musalliga fay boyali ani juude kawi ko kanko e honrobe mako tilke fay boyali jonte didi jonde sabi ko be salliga ko e lenge yange finatawa darande mamrabe be no mawni sanne keddana Oumar Traoré mamun debbo isa facintinde imade mabbe
la ve
jamma junnugo mako suka o waranto mu nodda gidda mako fu gombele dende e bama baguji nabam galleto jun bal sapo jicha galso yalti jetta Allah sabi ko
asura albaja hulti wide bagunji o lato sababu gilde takunde be do sukabe be
adadu ko bawo mi fumide wala sembe an haadi tan sukabe an tanrabe an galleji fu di wodani an do yalla e keba an do ndirde fa jango be keba yido ndirde sabi so yimbe wondi on yido ndira sabi so be yido ndire be bay wadde kulde fa hen ko nafata galleji mabbe ko nafata
ba gunji o na wada hitande fuf on wattu goto o seden fadde ndungu don ko moymina muru hebani si jotamani gila tumbutu
golleji ciewdi kebeda hen seeda ana gondi e wadde le galbe bamako do le balla e balde badale julde le yende le din golleji ana hen sottu golla hudo bogina du labe sukabe hewbe gatta di golleji wattu joni o fay e tawede be kollitiwide be gonti dallaji seeda e wi mabbe won ciewdi ko be kebata e wadde di golleji fa bidure den famu Mamadou andirtedo Mari Cisse ko yottake le galbe de won ko hebini en do faccitango Umar Way Gallo Ali Cisse
le galdo galbal lafiya bugu komi nayo do Bamako do sottobe hudo ni kanya sottobe labe rewbe do an hakkun mabbe mbiyan gondi hebulle hen keb mudde en sanne
kudo jeyan
mi de heba hin seeda dum tabi mi de wawi yewide hakke teme tati teme nayi nyaloma fu min ka seeda ni woni ko tewtam mi hin yalla mi heba ko kuntiram mi sukabe am mi julde ne gudi sappo yaade temdere jeyiram ka kambe sottobe labe wonbe tombe be mbi wattu jono lumo go an buubi sanne be mbi ko lati sababu mudum du yetti dalaji ko ni e leedi ndi ana santi seeda nga dum worda e dum etti wakati o ana tiidi nga wana le leedi malini tan kunti mi labe men nan rowande yimbe burno hewde sanne burda hikka labe tusko yi ko goto mudum fu dum noga e sefa binni nan mi dum labe mawde mal hemel fadde julde ne yottade be do gollobe ton dido gollijan jogi gikke lobbo non kolitiri wite
ami koyta mo wayra modon noddirta jeli de fitness yi aduna joliba le nokku fa luglugu mandere de o fuddi yimude illa du mako jeddi o inde ande non le yimobe malli o mo anda le leede kewde du o wadi o hebi sabi o hebi genareji kewde ami wadi kasetteji noga e joy hikka o mo wondi e yambende du be dabe e joy ko fuddi yimude le nde yambere o yilato le lefo leede meden de sakito o moƴƴina album makko keslato nogay e njoyɓo ɗum fa o heɓa ɓunna ɓerɗe yiɗuɓe mo lalla walaysa e lalla aicha walata infa yiidi e makko anni ko ɓe kaldi ɗon kanko ami koyta o dow faccitago Oumar Waygalo e Fatoumata Mayga
Tulonte sevesa ayo malibadela
ami koyta worimama le galle jiliɓe ila mo suka mo fuɗɗi jimi wattu jono mo jogi ko yata album ngaji noga e nayi o anda do sanne dule yimobe le leedi malindi le jimma ko anda di jimol goldo noddirta tesana ditte sana kany e wajjan
inna mimi fuddi jimi illa e cukako am jimi lati di sababu su andami be ngoni dete sana waja mamaya jarabi e bombo nyari e jogi noga e nay album gondo le lumo goto o an wondi e mudinede wakati joni o
sa yottigi le galle makko ayyan le sudu makko ndu jenaariji do hebuno di fur kanyo kom hokka le leedi malindi
mi waɗi woyasiji kewɗi le leyɗe tubakuɓe miɗo jogui trophée ngaji fa heewi ka trophée ɓuran ɗo kan o woni trophée mo dokkami e leydi meɗen ga en sababu leydi andi waɗi so keɓmi darje mi yettama junggo Alpha Oumar Konare ATT e kañe Ibeka Yaya Jamme Iwowo Gambi o e kañe président Tunisie Burkina Faso Côte d'Ivoire
ami koyta an ɓuuri duuɓi debe e nayyi ko fuɗɗi jimi caggal komo darnuno ɗum duuɓi wattu jono o fuɗɗiti ɗum kasen o wi du won album kesso mo wondi e lanninade le sijo ko yiɓɓe mo wonɓe le leydi kudowar gondi e wadde
sababu yimɓe jimɓe kamɓe waɗi so keɓmi duuɓi deɓe e nayyi jimi fa han somi iwi Côte d'Ivoire miɗe hani yaade e leyɗe goɗɗe kasin tafon mi wara mi sakitira Bamako ga en
ɗo e tawede fo waɗi noddago fewde e suka wonɓe le malinkoɓɓe tinno maranedi teddina ardiɓe ɗum en le jimi ɗi
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de l'Aide Suède, Danemark, Suisse et République Tchèque et Union Européenne.
sakirabe kabaru ngon ile region ngaji mede de jaranto kayto sukabe jokkolbe be gelle duguba e benkunda ana gondi e mu'intinde lawol duguba yaade kay e puddi o golle alan jabbe do dun tati lewru juliyendu faanda mudun yalla himbe non de nokuji ana keba ja no yafiri le ngallure kaynde e sukabe jokkolbe wondi be wadde o golle ana darta e lamu o faabo dum ben mobile gotel pewtuno ngel yaade gawo yarnama jabe alan jabbe do hedde hausa fulan le cercle ansongo sikitaabe terroriste en sikitaa wiyade ngadi o bonanda laati do sababu fa julaaji goto yonki mudun heddo hen himbe de nokkuje kolliti wiide le o wattu julde bonandaaji kewdi gondi e wadde le o nokku bahandento gawato hultam wiide sukaabe rewbe noko yombe cuudi lekkolo nay no janginam ala jabbe do kabaru kutteji ngatteedi dow rewbe de jande yo hollitinde torraji ngatteji do rewbe no kambe janginaabe hultam wiide kambe dubbe ndaroto hollitinde sukaabe rewbe bandiraabe mabbe hono di torraji ngadirete do rewbe no de jande hultam wi mouvement des jeunes patriotes wadi imadara mudon do faaba muya no ONG no dirte do orfed Eren sakirab do kadi kabaruji ko andi fodo mba hewde do www.studiotamani.org nadu fa ketendo do mba no dudni numero viamo 37321 wassalam studio tamani selon jabbi julde laye julete asawere jena lewru julie ndu no wattu julde yo wattu mo dabaji kristete no dun fuddi illa e annabajo annabe ibrahim annabe ibrahim ko allah yamirino e makko no holitam wiede kala anawai hirsude sabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ana watna no dun koreji mudun woni ko modi babe quality wiede homa han hirsude balu no kebe homa han hirsude balu no hedu woni nafa mudun ko sabide bali ana kirse no hedu fawi do mudende kabaru dina ka fa bedure den famu e di landi aniko abdullahi so andirta do e mobbo abdullahi runde wi en do mudun
woni no tarihu o fuddi afere layari hono do allah mawdo haali qur'an tiddido o le sura safati en to e tarihina annabi ibrahim alayhi salatu wassalam somo moya bune inni arad al yadingel am yili ko dum ni do hoyda e be hirsuma mi de layyoma kanko dingel nokku isma'il o dum ya abdam gollu kala ko jamirta annabi ibrahim alayhi salatu wassalam mel dingel nokku ngel en tinum honno sa'ada da hirsa mbawlo no lenne den no mo lenne annabi isma'ila woni labi kidi ko weli sanne woddi labi ki e dali isma'ila fama tanfi hirsa tanfi kaya ha jahal si tin jom allah tinu jawali labi ki hirsa dande annabajo mu isma'ila allah jippin jawdiri mbalu bonji hokki yetti be dum do pawno labi ki woddi dum e dali jawdiri mbalu e tan o asru wala la yaa sa ronkal bege lañu tirsaande grimbaal layena toon taariko yiise an heewi baraaji an heewi moƴƴere leñu baraki ko layete baali ɗi moƴƴide baali e dow e nayi e geelooji gooto fuudu ala layaade faa hay sono sabi annabi sallallahu alayhi wa aali wa sallam kanko hijji nokko arande o hijji noko cakitiiɗo o mo layyike teemedere ngelooba kon itti kaalisno ko ngon suudi teemedere ngelooba sikkitto o yakkude jama sabi ronkaani haa ɗaa teemedere mbaawɗo deew ko mbaawɗa an tirta hen dokka hen sécurité ma baraji fuu e barake e fuu hoote e jungo ma gorko ana waawi layyaade debbo ana waawi layyaade suka ana waawi layyaade mawɗo ana waawi layyaade gooɗi fof ana waawi layyaade teewmu sootataake wala fuu ko sootete layyaade wonaa teewmu wonaa ngurumi e layyiɗaa fuu tekke kake watte a hoore galle mo ñaama hen donc dokkaɗaa hen miskinaaɓe ɓen mbaawa layyaade donc dokkaɗaa jebbiraa mawɗo sukaaɓe layyaade dokka ɗen teewmu tan men ka banngal yimɓe tedduɓe ko nan ndini alamama e warde modibaɓe ko nan ndini sellata sa juuɗe juulama tan jaa kirsaa so allah no hirsaani so a hirsii fo to wala keɓɗa heɓaade layyaani layyal sarie mo go'o wayte daaba omo sinni omo sinni oso omo fayi omo neeni
tawa layyarndi ama ɓamire ñamaande
so aɗa miiɗi aɗa wawi yoɓa ko ɓooyata hono joni so a focusnaire en so le 5 le 10 en kaas naata jungo ma ono o hannde noo hawri kaas so hannde a wala jungo ma ka a tayiri taeral so ɗum torataama o ñamaani wana heno ñamaande ɓoyde wona hono ñaama cuccukka en dogo ko wartuma hon ɗi ɗum ka sellata